Kama mapenzi yange kwa nyumba mchanga mitufari Acha usemu menifanya numba Mie hata sijari Mana sipo kupenda wewe Na upenda nani nambie Yani kama sipo kupenda wewe Jeshi kamanda na nyota Ila kwenye mapenzi na sota Usiku kilala na kuota wewe hapo Jeshi kamanda na nyota Ila kwenye mapenzi na sota Usiku kilala na kuota wewe hapo
Pancha, mimoyo wangu pancha Bila we sezi tembea Usije ukanyacha, baby ukanyacha Wanafiki watanizome, watanizome Mina wewe tu Tunapendeza, tunapendeza
Mina wewe tu
Tunapendeza, tunapendeza
My baby
Alina kumisi, upweke si jambo rahisi Ichunge makuna ibilisi
Tunavyo gombana, kesho tukapatana Kipi motosha tunapimana, kiasi gani tunapendana Tunavyo gombana, kesho tukapatana Kipi motosha tunapimana, kiasi gani tunapendana You are the one I'm going to marry Uwe wa halai Uwe wangu tu Umenipa pancha, pancha Mimoyo wangu pancha Bila we sezi tembea Usije ukanyacha, baby ukanyacha Wanafiki watanizome Mina wewe tu Tunapendeza, tunapendeza
Mina wewe tu
Oh